zako Bwana, twakuabudu Bwana, wastahili sifa, sifa zote zako Bwana, twakuabudu Bwana, wastahili. Peter,
sifa zote ni zako Bwana, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Heshima zote na utukufu wote twakupa Bwana, maana wastahili sifa.
One more time.
Sifa zote twakurudishia wewe Bwana, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Heshima zote na utukufu wote twakurudishia, maana wastahili sifa. Sifa zote, heshima zote twakupa Bwana, wastahili sifa. Sifa zote twakupa wewe Bwana, maana wewe Yesu wastahili sifa.
Father Lord, may we return to the tabernacle of David. May we return to the tabernacle of David. May we return to the tabernacle of David. I pray in the mighty name of Jesus, our way back should be to the tabernacle of David. The generation is rising, the generation of those who fear God, the generation of those who fear God, the generation that won't compromise seeking God. This is Jacob, the generation that seek the face of God. Sifazote. Wasta hii.